you sound like a
it's a dance of business. Like you offer the money boy. Like a moon the
pata mwengine mimi kwako sibanie banie kama mali ni achie ni achie kumbuka neno lini promise mimi na we kama mapacha we na shangani na kumi ulinitumia kama vosha
utoliva ulivua sasa baridi na kuja unaitia.
Inabaki tu kukunya
ma ex tunawashusha penzi lao tunalificha paka watawakumbusha kila kitu lishakwisha. Yo adoka meli Uganda DJ Pius World Boy Dia Drogo Freedom Bar Bugisa Airport Emmanuel Buguma Songa OFT Event.